carnival.
They call me that for the vibe.
Yes, it's on a way. Chaser, chaser. Bloody have some fun. Pulling you me a ting, I say what go na nongo. Yes, it's on a way. Chaser, chaser. Swiss up on a way. Pulling you me a ting, I say what go na nongo. Now say it's a party now, party now. Kuchakala kuzina misa na chilao. Kula mochibila yefemi jemito. Tulia kumago bate tulia capital. Ubiena kalango buliena manja. Wanjo kusasura mateka. Sekola misange la zimenya mateka. Kuhano kunyumira mateka. Wempuna kwenyeza ngakwatamu. Wempuna nakana ngansikamu. Satuvita no jezi zimba pangalo no resho.
Yeze chana kwe, cheza cheza. Bloody have some fun. Olinyu miati ngate wakona nongo. Yeze chana kwe, cheza cheza. Swesa pana kwe. Olinyu miati ngate wakona nongo.
Eme nao say, it's a party now, party now. Kuchakala kuzina misa na chilao. Kula mochibila yefemi temito. Tulia kumago bate tulia capital. Ubiena kalango buliena manja. Wanjo kusasura mateka. Sekola misange la zimenya mateka. Kuhano kunyumira mateka.
Wempuna kwenyeza ngakwatamu. Wempuna nakana ngansikamu. Satulita no jezi zimba pangalo no resho.
Yeze chana kwe. Cheza cheza. Bloody have some fun. Olinyu miati ngate wakona nongo. Yeze chana kwe. Cheza cheza. Swesa pana kwe. Olinyu miati ngate wakona nongo.
They call me that pretty vibe. Baby.
Baby, si vuto inaweka. Ebya fetuaze, tuwa vilese waka. Ama banja ni nanga kenda. Na yete kindo vela kukuboja.
Yeze chana kwe. Cheza cheza. Bloody have some fun. Olinyu miati ngate wakona nongo. Yeze chana kwe. Cheza cheza. Swesa pana kwe. Olinyu miati ngate wakona nongo.